Isithombe samashumi amabili. Inyoka yethusi. Ama-Israyeli athembisa ukugcina imiyalo kaNkulunkulu, kodwa akazange ayigcine. Abantu futhi baqala ukukhononda kuNkulunkulu ngokudla ayebanika kona. UNkulunkulu wabaqalekisa ngokubathumela izinyoka ezinophoyizini. Abantu abaningi babulawa ngophoyizini wezinyoka. Abantu bakhala kuMose, wayesebathandazela kuNkulunkulu. UNkulunkulu watshela uMose ukuthi, yenza inyoka yethusi uyibeke phezulu, olunywe inyoka ephila, abheke phezulu, uyakuphila. Ngakho-ke, uMose wakha inyoka yethusi wayibeka. Bonke abalunywe inyoka, babebheka inyoka yethusi baphile. UMose wayengomunye wabaholi nabaprofethi omkhulu abantwana baka-Israyeli abake baba naye. Iminyaka engamashumi amane wabahola abantwana baka-Israyeli ehlane. Ngaphambi kokuba ashone uMose, uNkulunkulu wathi, ngizoletha umprofethi onjengawe khona lapha phakathi kwabantu bakwa-Israyeli. Uzotshela abantu konke engimyala ngakho.